This is an MUT Radio podcast.
We do have Usiphokuhle Sibisi right here in the studio with me, who is a radio presenter, who also has an online radio, Uthwaqalungene Endimeni Yozokusakaza, esafunda u-grade 7 in 2019. And then again, wathi sengena eMlazi High School, waqala wabona ama-instruments ahlukene, and wenza ipiano keke yena keke. Waqala lapho ukuzifundisa ipiano, kungekho thisha umfundisayo, up until grade 10. Uye wayefundisa ipiano, and then again also from grade 10 waqala ke wafunda no composer and is now composing amaculo, you know, using ipiano as well. Not ipiano leli la Uncle Waffles, guys, the piano song. We do have him in studio. By the way, this is a grade 11 learner who can compose, who can play the piano, who is also a radio presenter, man. I don't know. I think he deserves a round of applause. Closing, yeah, as an introduction. Come on. Someone of it.
Yeah, njani.
Siyaphila njani.
Yeah,
thank you for coming through to MUT Radio. Ngani susikhathi sakho osinika sona. Now, can you just quickly nje ngokwakho tell us ukuthi who is Usiphokuhle Sibisi?
Usiphokuhle Sibisi, mfana nje omncane. Mombuka nje mncane kakhulu nje mombuka ebusweni. Yeah, mncane and umneminyaka 16. Umfana nje othanda kakhulu umusic, ongeke uzumfice nje edansela amagqomo, edansela amapiano.
Mekhona
Usiphokuhle uzoza i-radical choir because uyawulandela umculo wamakhwaya.
Oh yeah. How did you get into you know, music? What made you fall in love with music, Usamgaga?
Ka grade 6. Sisi wami wayejoyine ikwaya ngisa grade 6. So esikoleni primary, ngisafunda primary kwaku next to eMlazi High. So siyasakhelele eduzane. So iholo wawukwazi ukubona umuntu abangaphakathi. So lento ababecula yangenza ukuthi ngiwuthande kakhulu umusic, especially amakwaya. So ngachaza ukuthi khona intobazane nje eyayishaya soprano ezife egcinini. Isoprano yayo. So ingachaze ukuthi kanti kunomculo onjeno wamakhwaya. Ngangazi ngiwuthandi vele umculo. Ngangazi ngiwuthandi umculo, ngangalalela maskana, ngangalalela lutho, ngangithandela amagame kuphela. So but meke ngathi sengibona abantu becula iy'ngane zesikole ezisemlasa high zicula, ngafikela leyo nto leyo ukuthi yeah man, linayo music engiwuthandayo la.
This is the thing that I want to do.
Yes.
Nice. Now then again, obviously you want to get into first of all learning the piano because the piano is there. And then when you get into composing music, what kind of music do you compose and why do you like choose that style?
The composer umculo something like an African, something in some African.
Sure.
Ngithanda umculo wama African. So kune style esakudala ababesebenzisa kuqala. So base kwaphela kwamanje amakhwaya amaningi azibizwa nge-African, but more ilalelisisa kahle ama-chords akhona awona i-African.
I-African, fully African.
Yes,
yeah.
I-African icaciswa nge-keyboard. Piano, I mean, piano. So, ngase ngathi, no, awengisibuyise le structure. Uzwakala piano kuqala ukuthi, this is an African
yes, song. Yes. Oh, this is an African composition.
So, ngiyawuthanda kakhulu umculo nje, African.
So, how many songs have you composed?
Hey, 6.
You've composed 6?
6.
You're in grade 11, you've already composed like African songs, African choral music.
Yes.
All 6.
Yeah.
Wow.
And le 7 ke isa ngisazoyishare kakhulu kuba inkundla zoxhumana inale soprano le engangisho ukuthi ngiyayibona grade 6.
Sure.
So is yonake e western.
Yeah,
opera.
It's your first Western piece.
Yes.
Okay. So what inspires you've already said Uguti, your style is African. What inspires the songwriting? What inspires the composition? Where does it come from? Where does the message come from?
Okay. Mina ngithola ukuthi ngiqale la ukukompoza amaculo la African. So amaculo African as I bone utisha utisha wam or gutish bees. As I bone good nom lumfana lo unis peel so composer amaculo e African.
Yeah.
So what's on years a leon to leo guti I na yama African am or lil. Mm. African one. Hambe won.
So Utishu Smith, Uyena Futi, who introduced you to composing or music.
Yes.
Okay. Yeah, okay. Now, so now you are composer now.
Now you are composer.
Oh yeah.
Now composer umdala kakhulu.
Sure.
Yeah. It's composer umdala kakhulu. So ngithe ngifika eMlazi High ngenza grade 8 ngaqala ngabona ukuthi kunoTisha Sibisi. And the make ngibheka ku YouTube ngabona ukuthi oh unamakhwaya unekhwaya yakhe futhi unayo yonke into ngalandela umculo kakhulu ke ngalandela kumaculo akhe wonke ukuthi ukomposer kanjani.
Yeah.
So ngase ngabona ukuthi hayi ngaqhuquzele ngaba nale nto leyo ukuthi nami ngifuna ukubhala la maculo lawo. Yes.
Oh, okay, okay. No, ngiyaguzo. Definitely. And now you're also a radio presenter.
Yeah.
Where do you present? And also, how did you get into that space?
Ngilapho ke ngangena ngisafuna grade 7 ebuwe Ntokozo FM.
Oh yeah.
Yeah. Ngangena ngifuna grade 7 and ngaqala lapho ke ungena ngenze engineering. Bangifaka nje lapho ku production ukuthi when you're dealing with jingle, when you're dealing with malokos. So yeah, from grade 7 to grade 8, bang shincha grade 8, but ngena ke manje ndikwenza ukusakaza.
Sure.
So ngase ngangena ke ngasakaza, hayi babalaleli bangena ke nabo bangena bangifonela ke bathi hayi cha lo mfana unesiphiwo.
Sure.
So from grade 7 akaze ngiphume ku production. At the same time, angikaze ngiphume futhi nakwi radio presenting.
Nakwi radio presenting.
Yes.
So you are still at Ntokozo FM.
Yeah.
Usasakaza khona.
Yes.
Sukanin Matot.
Yes.
Sukanin Matot. Izwani bafowethu. So mina I'd like to hear at least one of the songs you've composed nje.
Okay.
Yeah, at least one of the songs. Mhlawumbe mangase ushaye indlela eyodwa khona. Maybe it's a tenor, a soprano, or whatever. Because I know umculo wamakhwaya has those lezo indlela lezo zakhona ehlukeni.
Ezinzima futhi.
Sure.
Ezinzima kakhulu. Okay. Le ngoma le ithi sinenkosi uMsuzulu. Yeah. And then okay, so
tell us a bit more about the song.
Okay. Sinenkosi uMsuzulu. So ikhuluma ngokujabula kwama-Afrika ukuthi ebesingazi ukuthi sizophinde sibe nayo inkosi ezobusa. So yeah, sasicabanga ukuthi kuzoba nzima kakhulu ukuthi kutholakale inkosi ezalwa isilo samabandla sakhothama. So manje sikhona ikhuluma ngenjabulo yama-Afrika ukuthi how at least sesinayo inkosi esizokwazi ukuthi siziqhenye ngayo and futhi sijabule ngayo, siyayithanda sonke siyi-Afrika. Ngiyakhumbula ngaleso sikhathi lesa kusahamba imicimbi yakhe kuthiwa sizonakho sizoveza inkosi isilo samabandla. Kwakugcwele ngalendlela abanye babengadeli ukuthi bambone isilo samabandla. So babehamba konke ama event alokhuza akhishwa u government ukuthi sifuna ukuthi sizoyithula isilo samabandla konke.
Yeah.
Yes.
Yeah.
Oh, so ngase ngabhala ke ingoma ke ngayo ukuthi sijabule kangaka kanjani siyama Africa.
A beautiful story. Beautiful story, definitely. Again, for thanks jabukozwa le ngoma ke manje.
All right. La iqala i-alto, i-alto ithi Sinenkosi yethu yakwaZulu. Sinenkosi yizo le African yamabandla onke. Hlala ipiano masingeni thena siyathokoza ngayo. Siyalilizela mase wena wendlovu mayede.
Beautiful man, beautiful.
So yonke leyanto le.
Wow, come on man.
Yonke leyanto le.
That's really beautiful, guys. I'm not sure if you heard it, but man, that's really beautiful. Wow.
Yonke leyo nto leyo kungithathe 2 days and leyo ngoma leyo ina 23 pages.
23 pages. Let me think, it was a Western song.
I thought it was
an Afrikaans song. It had a lot of parts. I think it was Ali Creator or something. That had, I think, about 19 pages.
Yeah.
It was very long. Mm-hmm. It was so long that Azange Sikete, like, we never, like, during practicing the song,
yes,
we never finished singing the whole song, mm-hmm, up until the competition. And you are saying to me that you've composed Ingoma 23 pages.
Yes. And futhi ngenze show ukuthi if kuthathwa le ngoma le yami ukuthi kuzokhompithwa ngayo, fa kube eli kakhulu ngalendlela ukuthi
fa
ibe kude kakhulu nelokhu nedate yama competition, because le ngoma le idinga isikhathi, because kunale part le la sichaza khona ukuthi siyasiphatheke kabuhlungu kangakanani the time sekhothama isilo samabandla uphejama liphuma esiqewini. So kunale part le lapho kushintshana kunedrama ukuthi na ibhesi la ukuthi sasikhathazekile yabo leyo nto leyo drama leyo ikhona yonke leyo nto leyo. It's about 2 pages leyo drama leyo yakhona ukuthi siyakhathazekile ukuthi asazi ukuthi manje inkosi ezobusa iyiphi,
sesikhathazekile.
So ekugcineni sekuyinjabulo ukuthi sibeka manje siyibalela inzima, siyaziqhenya, siyazigqaja ngebala lethu, siyigqaja ngani ngokufika kwenkosi ubani isilo samabandla omisuzulu.
Yeah. But when it comes to me, we can talk about music because actually langa, but for me, I'd really like to know ukuthi you're in grade 11 right now.
Yeah.
What subjects are you doing? What stream are you in?
Science.
With science?
Yes.
Are you looking into going into university? If so, ufuna ukwenza ni nyuvesi? Or after matric? Let me just ask it like that. After matric, or how is your life looking like? What's next for you after matric?
Okay, etilandelayo nginesifiso sokuthi ngiqale ngomusic, because ithiwa ukwazi ukuthi wenze science university while wenza umusic. So akwazi ukwenza ndawonye at the same time.
Sure.
So ngase ngathi because le mina futhi ubodokotela obuchopho, not udokotela nje.
Oh yeah. You know how many years that would take?
Yes.
Okay.
Yes.
Okay.
Yes. And futhi ngilindele lokho.
Sure.
Yeah. So ngasengathi okay, awengiqala ngomusic, ngizoqala ngomusic mina.
Okay.
Ngenza umusic, ngibe ne bachelor of music.
So that's 3 years.
Yes.
Okay.
Ngibe ne bachelor of
before
music.
The years we udokotela bobuchopho.
Yeah.
Okay. Yeah. All right.
Ngifunde futhi ngomusic.
Sure.
Then cause kune radio engiqambile.
Yeah.
Ngiqambe ngifuna grade 8.
Oh yeah.
Okay, online radio station. So mase ngiqede isikole ngizobe ngenza ini umusic mase ngiqhubeka nani nelokhuza ne radio yami.
Sure.
Cause isifiso sami ukuthi ngiqeqeshe labantu laba abanye futhi abangaphandle abanekhono, kunabantu abaningi abasithikwini abamakethe izinto abanekhono kakhulu lokusakaza. So ngizobatraina ngibafake kumine kuyami i radio, ngiphushe eyami radio ibe enkulu.
Nice. Okay. And then at the same time lapho uzobe usuqala usufundela the doctor. Sure. Uzobusugcina ngakho. Awusukane ni madod. So are you sure ukuthi if everything goes well on this music side, kuba ukuthi mhlambe you are even traveling overseas now. You know, you're traveling countries and all of those things. Angeke ukuthi hey ngeke
iyami
yami mdokotela ngathi kuzomela ithi ukuhlehla ngizokunakho ngathi kuyakhuphuka la.
No, ayi ngeke.
Angeke kumunesho. Hayi, ngiyithanda dedication yakho mina fethu. I really like your dedication. Thank you so much for coming through to the Vukubangene Breakfast Show. It was really beautiful. And all the best moving forward. And first of all, before you see the sig let it go, even na my university students, I in King Island, how are you balancing your academics and all of these things?
Balancisa yonke lento lengiyenza and in my studies.
Yeah.
Okay. I compose music. Ngithatha okay ngiqala ngolesihlanu kuze kube isonto. Isikhathi sami le, so izinsuku zami lezo.
Izinsuku zakho zokompose.
Zokompose
okay.
Then lo 4 days wami ngospenda encwadini. ekseni ngo half past kuiza ukuba kuniku 5 o'clock ngiphume no matric.
Sure.
Etambam.
Oh,
so
yeah.
Ngenza show ukuthi ngisho noma kuthiwa ngiphuthe kangakanani ezifundeni kodwa ukhona uthisha ongizothi thisha khona la nga understand nangakhona anginezi incwadi.
Oh yeah.
Anezi incwadi zokuthi ngifunde. Yes. So angifuni ukuthi ngisale kakhulu because etesilwelwayo manje ka grade 11 silelo ukuthola level 7 bodwa.
Sure.
And mina into engwalisha kakhulu ngithola level 6 bodwa. So yeah, ngifuna ukufika kubani good level 7.
Go level 7, but hey bafowethu, go benyeswa, bafowethu, go benilalele lapho bafowethu. Nitshele abashana ben laba nobani laba base high school ukuthi lalela. Ezinye ingane ziyasebenza la ngaphandle akudlalo, ziyasebenza la ngaphandle. Mfethu Siphokuhle, thank you so much for coming through. Do you have social media? Where do we find you on social media?
Ngosiphohle presenter Sibisi. Lapho ku Facebook Siphokuhle presenter Sibisi nje uzongibona nje account yami yona yona futhi le khona abanye abaningi ababezama ukuthi bangenzele i fake account angazi ngalipi kodwa ke okay so yeah Siphokuhle presenter Sibisi uzobona i account yami nama videos ami ngine kuneyingoma and kuneyingoma nje ngikompozile and luckily kunengoma ekhona ekade ngikompozile uthi Shomkhulu athi simvalelise emlazi high.
Oh yeah,
yeah, so yeah, iya trend ake ko social media and
nice. Nice man, you're doing beautiful work. You are very, very talented and you're really one of the best. You are one of a kind. You're once in a generation. There's those type of people, so make sure that you keep going. Please keep going, don't stop, keep pushing this music thing. It's very important and we really need also people who are going to grow our talent like Mlazi. Yes. And all of those, so I really like that you are aspiring to that. And also again engathi ingakisa fa engathi ngakhokhela futhi because you know this journey is a spiritual but you should never forget the bread, so engathi ngakhokhela futhi ube satisfied and you know live a fulfilling life. All the best moving forward, Vetu. Thank you so much.
This is an MUT Radio podcast.